I'm on another level.
Exclusive from
Afterlife.com.
Stash on the
table. My lover was in Wasila, plastic, carrier bag. Pela kukaniza, ene kukaniza, nichilo ganiza. Katina ganiza, vaganiza, tena ganiza, talipo ganiza. Ati akashu machila, kujineze na matenda. Aso mwotero tiri edwade, seo ni puru matenda. Hawe, hawe, unitilela supake. Hapa ni wako kwesha, kabini kemu ni pachumake. Hawe, hawe, unitilela supake. Hapa tisa kwa bana, kabini kemu ni pachumake. Only the strong, only the strong, who survive? Hapa tisa kwa bana, kabili game, wani pachimake. Only the strong, who survive?